viti walinyambye mwami nokomawo ewange mpulira nfa kati laba nkaba uye bigambe kwani byali bigambo ebyo byawe tebawuliriza naberanga nawe baby ngonjagala Thank you.